कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበ ሀመጅ ማታ ትገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ድግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ውጣታ ቢቶተ ሰዲግ ዳማ በረኩ መለማፍ ኩደቶር ባት ተምጅርቱ ከበጀምቶ ተደገ ፈቶተ ኬኛ ከሱመስቱን ከሰና ራንጃለነ ገመዳ
ከኑዱዱ ቢስማኒ ነሞዳንዲ ተደገ ፈቶተ ኬኛ ከሞልታን ዳይሬክተር ቢሮ ቆረና ፌደራላይ ኡካን ኤፍቢአይ ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳር ከቀባቹ ዲሱ ሸከጭም ሰኒ ቆረተንተው በክሰኒ ጅራን መቶቶ ዳራቀብኑ ከሳቶኩ
ቡልቺሲ መነሂዳ ቅሊንጦ ጋፊኬኛ ዴቪድ ኦርከጀቹዳን ኦቦ በቀላ ገርባፋፍ ከነምብሮ ኛታ ፉደቹ ዲደኒ ሩማቲራ ኦዱ ገባሰ ቦዳቀምና አካታቲ ፕሬዝዳንቲ አሜሪካ ሃራም በጀታን ቅሳጅሩ ኩን ከንሳያ ደሰተው ሆገኖን አፍሪካ ዱበታጅሩ ኦዱ ከሰትት ዴቪን ቆፒ ስፖርቲ አከሱማስ አሜሪካ ፉመተሼ ወለካ ሰገንታ ኬኛ ቦደዲያቱ አንገጡ ሙረ ሰገንታ ኬኛት ኖሊን ቱራጀና ኦዱ አዱኛ ገረና ሞት ዴቪን
ዳይሬክተር ቢሮ ቆረና ፌደራላ ዮካን ኤፍቢአይ ጄምስ ኮሜ ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳር ከገልፈቹ ፍያልቲ ጎቴ ዮካን ሞተሪ ወኒዱ ለፍለኖ ትራምፖሊን ቅንዴ ሰሜ ዮጅራቴ አካ ዳበኒሳኒ ጭሚናን ቆራታ ጅሩ ዱበተኒ ጅሩ ኮሬት ከነጋ ከመነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ዱረቲ ሆገና ዳበታ ነጌ ጉምሳ ቢዮሌሳ አድሚራል ማይክል ሮጀርስ ወሊን አራ ዱጋበው ገገፈመረት ከነ ዱበተን ዳይሬክተሪች ኤፍቢአይ ዱሊ ፍለኖ ሳኒ አከሳን ፍለተመን ገርጋሩዳፍ ደበለቴ ራሽያን ከንኬስ ወሊን አካ ሂደተን ቀምኔ ተኮል ያከንጅረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዱበተን ይጅራን ዋን ፍለኖ እንጅፈተን ይጅቻ ዲሞክራቶቱ ኦዱ ከነ ኦኢሶዴ ሳጅረ ጀረን ይጅሩ ማኒ ሙርቲ ረንዴቢያ መንመሬ ሙርቲ ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ነመ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነመ ሙርቲ ሙሚቸ ብየቲቲፍ ካዲመን ኔይል ጎርሰች ምርከኔ ሱዳፍ ቆረና ገጌ ሰሙ መርሳ ዱራ አረጀል ቀቤጅራ አባ ሙርቲ አንቶኒን ስካሊያ ጉራንደላ በረኩመለማፍ ኩደጃ የገድዋኒ መንሙርቲ ሙሚቻ አቦተ ሙርቲ ሰገል ስላቀባቹ መሌ ቶኮ አንቂ ሱዳን ኦጂሳ ገጌ ሳቱሬ ኢዶተነ ጉቱፍ ጀቻ ነምኒ ፕሬዝዳንቲ ዱራኒ ባራኮ ባማን ኤፈተኒ ቱራን አባም ሙርቲ ሜትሪክ ጋርላንድ መነመሬ ሙርቲ ሴራ ሪፐብሊካኖታ አንጉተ መከሳ ደገር ሰርገቹ ዳቡሳኒቲን ኡቱር ረጋፊ በመይናፈን ጎርሳቺፍ ሚሰንሶን መነመሬ ሙርቲ ሴራ አራ አሳው በኒንሳ ከጎደዮተው ቦሪፍ ኢፍታኒሞ ጋፊሌቱ ጎርሳቺፍ ዲያታ ጀረመጅራ ሴኔቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ሪፐብሊካኖኒ በርጩመ ሸንተሚለም ዲሞክራቶኒሞ በርጩመ ፍርተብ ሰደት ቀበን የሮሞቱም ባይ ዩናይትድ ስቴትስ ባጀተ ገርጋር ሳላ ባየ ገርሙራጅሩ ከነት ቢዮን አፍሪካፍ ኦሎን ኒሳኒ ረኮ ቤላ ኢሳማ ከስ ሴናጅረን ሶማሊያ ሱዳን ኪባ ናይጄሪያ ፍየመን ከሰት ቆፋ ገረ ኡመተ ሚሊዮን ዲግደመ ተውቱ ቤለው ደመ ጀደመ ዱበተማ ገባሳ አኒታ ፓውል ትጁቤቱ ደይሳ
አንጋን ገርጋርሳ ተኮ አከጀደንት በጀቲ አከገጥቃቱ ጋፈተመ ኩን ቢዮተ ከናፍ ከነምብሮፍ በላዳ ዩናይትድ ስቴትስ ቢየ ሰገንታኛ ታዱኛ WFP ደገርቱ እናተው ወጋደር ቢዶላር ቢሊዮን ለማ ኦልጉማችቴ የሮረክነ ከሲት ጀደን ዱቢምቱን WFP ከንደሜ ጋንፋ አፍሪካ ቻሊስ መክዳና ጃርሙሊን ገርጋርሳ ከንከነድራ ጫላ ገርጋርሳ በርባዱ ኩታ ሱዳን ክባ ሀንገቶኩ ቤሊ አከጅሩ ለብሰሜራ ገንዴም ፈጎ ኡመትኒ ኩመዲግደመ ኬሰ ጅራቱ ኬሰት WFP ሚን አንገርጋርሳን ንቅሌን ሰራን ገዲቡሴ ጥቆዳ ገርጋርሰ ከሲኩን ኤርገሙመል ጠያረኑ ኩን ኛተ ደዴ ቢሱፍን ሶሶ አንታናን ኡመትች ዱጉመት ሆማንቀቡ ጀደን ኢሳኒፍ በላ ኡመሚ ግዱ ዋንትጅሩ ገርጋርሰ ሚን አኛታኑ ትከንኑፍ ቆፋ ባላኑ ትጀኑ ኩን በጀት ዩናይትድ ስቴትስ ሰገንታ ገርጋርሰ ሰደርካ አዱኛ ከነከ USAID ራ ኢበራ ሀርከሶዶመ ገጥ ቄሱፍ ጋፈተሜ ፕሬዝዳንቲን ጃርሚያ ገርጋርሳ ሴቭ ዘ ቺልድረን ካሮሊን ማይል ሰከጀደንት በጀት ኩን ገጥ ቃቹን ማቲ 1 ሚሊዮን አለከዋመን ከነምብዮቲ ጉደታ ጅራን ኬሳፍ በላላ kurna lamaan darban gargaarsi United States addunyaaf goote gumaacha olaanaa qaba. Kunis ijoolleen daa'imummaatti du'uu dhibbarraa harka 50 gaxxiqqeessee jira jedhan. London keessa kamaadheffate gulaalaaf xiinxalaan dhaabbata oduu Ayriin Ben Parker akka jedhanitti hawaasaaleen gargaarsaa kasadarkaa addunyaa gaxxiqqaachuu gargaarsa kana rifaatuudhaan eegaa jiru jedhan. Miidhaa fiduuf deemaa daafoonsaas hamaadhaa jedhaniiru. White House irraa ibsi kenname akka jedhutti gargaarsi sun deeggarsa tokkummaa mootummootaaf kennu gaxxiqqeessuuf jira. Parker akka jedhanitti United States yoo gola nagaa eegumsaa keessaa sagalee irra jireessa argachuu barbaadde dirqama ishee deeggarsa maallaqaa hanga tokko ba'uu qabdi. Innaa miseensa dhaaba sadarkaa addunyaa tokko taatu itti gaafatama deeggarsa maallaqaa kan akka salphaatti dhiisuu hin dandeenyetu sirra jiraa ka jedhan Parker kunis kan akka hojii nagaa eegumsaa of keessaa qaba. Bajet pirezidaanti Tiraamp akka gaxxiqqaatu gaafatan gargaarsa sadarkaa addunyaa qofaaf yaaddoo taa'u utuu hin taane karoorri sun U.S. National Institute of Health ka jedhamu waaltaa qorannaa dhukkuboota addunyaa beekamaarraallee gargaarsa dhibbarraa harka 20 kutuuf jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni mormitootaa ka Siriyaa akkaataa hin eegaminitti eega gandeen kaababaa magaalaa Damaaskas mootummaan qabataman irratti haleellaa bananii guyyaa tokko booda humnoonni mootummaa arra finciltoota sanarratti haleellaa bananii jiru magaalaa sana keessatti. Arra xayyaarota waraanaa magaalaa Damaaskas irra bobba'an arguu isaanii kanneen dubbatan jiraattonni magaalattii. Xayyaarotni sun garuu kan mootummaa Siriyaa yookaan immoo kan michuusaa karaa ishiyaa ta'u adda baasanii akka hin beekne dubbatanii jiru. Bakka kaleessa riphxee loltoonni boombii konkolaataa lamarraa dhoosuu fi aleellaa of wareeginsaa hedduu geggeessuudhaan lolatti jalqabanii gamoolee hedduu dhuunfatan ganda Joobaar dabalee gandeen hedduutti xiyyaafate geggeeffame. Haleellaan humnoota mootummaa Siriyaatiin geggeeffame kun. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp muummicha ministeraa Iraaq Aayder Al-Abaadii White House'itti simachuudhaan haasofsiisanii jiran. Haasaan isaanii waa'ee magaalaa ijoo kaaba Iraaq dhiyeenya garee Islaamik Isteet harkaa baafamtee qabamte waa'ee Mosuul kan of keessaa qabu ta'ullee tilmaamamaa jira. Hoogganoonni lameen baatii dabre keessa waa'ee haleellaa Islaamik Isteet irratti geggeessamu telefoonaan haasawaniyyuu kallattiidhaan wal ga'anii dubbachuun isaanii kanarraa kun kan duraa ta'uu isaati. Mister Abbaadiin garas Waashingtonitti qajeeluu isaanii dura ISIS'iif gareelee isa deeggaran injifachuudhaaf duula sadarkaa dhumaarra ga'e kana haala akkamiin xumuruun akka danda'amu irratti pirezidaant Tiraamp waliin dubbachuudhaaf akka fedhii qaban dubbatanii turan. Humnoonni Iraaq yeroo garee ISIS waraana jiran kanatti deeggarsa humna qilleensaa garee walta'insa biyyootaa kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu irraa argataa jiran. Paakistaan shororkeessonni Afgaanistaan keessatti qindaa'uudhaan haleellaan irratti geggeessu jechuudhaan eega daangaa ishee biyyattii waliin qabdu guutummaatti cuftee baatii tokko booda arra namoota miillaan imalaniif konkolaatota daldalaa eegumsaan geggeessamaniif deebistee guutummaatti bantee jirti. Muummichi ministeraa Paakistaan Nawaaz Shariif ibsa sirnaa arra baasaniin tarkaanfiin daangaa banuu amma biyyi isaanii fudhatte kun mallattoo faara gaarii agarsiisuu ta'uu dubbatanii mootummaan Afgaanistaan immoo sababaalee cufamuu daangaa sanaaf ta'aniif furmaata kennuudhaaf akka tarkaanfii fudhatu kan abdii qaban ta'uu hubachiisanii jiran. Dubbiimaan pirezidaantii Afgaanistaanis Kaabul irraa deebii kennaniin Paakistaan daangaa ishee deebistee banuu simatanii garuu rakkoolee siyaasaa biyyoota lameen gidduu daangaa biyyoota lameenii cufuudhaan furuun akka hin danda'amne hubachiisan. Lammiiwwan nagaaf daldaltootaaf daangaa cufurra hundee shororkeessotaa buqqisuu irratti hojjechuun akka mala wayyaawaa ta'e dubbatanii jiru. Aangawaan Afgaanistaan kun oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa Qilinxoo keessa ka jiran hoogganoonni paartii Koongirasa Federaalawaa Oromoo bulchiisi mana hidhaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu didee akkasumas mirga keenya sarbe jechuudhaan har'aa qabee nyaata lagachuu isaanii maatiin hidhamtootaa ibsanii jiru. Haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa Addaa Sallafachi Mulaatu akka jedhanitti.
Torbanii asii warra bulchiinsa Qilinxoo bushaa jiru jechaadhaaf sadaadaroota faana walitti bu'iinsi dhumamee ture. Gaaffii gaafatan sanaaf hin deebisnee fi ajaa dura televizhinii jalaa fudhataniiru isuma ilaalan turani. Kitaaba ammoo tasaan dubbisanii nuni gashineefi ture dura. Kitaabni sun akka gale immoo warrumti bulchiinsa esrenyaa astadaadareen warra jedhamani isaanumatu ilaaleetu gashaafi ture. Ammoo kitaaba isa dubbisan immoo meeroo yerootiin galaniitu sakatta'anii jalaa fuudhu. Isaanis immoo yookiin maatii keenyatti deebisaa yookiin kitaaba keenya nu deebisaa jedhanii. Kanumaanni tokko lamootoo jedhanii isaan sunis maal fidduu kan jedhu arrabsoo arrabsan natti fakkaatee jarri. Naannoo mirga keenya mirgi hidhamaan tokko argatu argachaan jirru. Mirgitti uma ishee xinnoomitti mul'isan sana nu jalaa jaamsanii gara badiitti deemaa jiru. Amma immoo nuni nama torba turre mana dhibboo keessa kan jiru. Manitti dhibboo sana keessa firaashii torba jira. Amma immoo nama saddeet fidanii nutti dabalani. Bakka keenyu hin jiru, bakka dhaabbannu hin jiru. Kana itti himnaan ganaa dhaasanii yoom adabamtanii ganaa adabamtu kan jedhu deebi'ii deebisaniif. Mana keessaa gadi ba'anii manitti mana dukkanaati. Qilleensa gashu maaliif mirga keenya sarbitaniidha kan isaan gaaffii gaafatan. Nuutiin nu dhagaa'uu didaniiru kanaaf abukaattoon nuuf haa dhufu jedhanii abukaattootti himnaan immoo ganama abukaattoon dhufe. Sa'aabootee abukaattoon galee ture naa galu immoo abukaattoo faan ammoo sirriumayyuu wali agarsiisuu didan.
Abukaattoon isaanii?
Abduu Jabbaar kanumaan deebinee galle.
Isaanii nyaata fudhachuu diduun isaanii yoom ture?
Har'adha.
Kaleessa fudhataniiru?
Kaleessa fudhataniiru garuu bultii sadii manaan ba'anii turani. Achuma manichuma sana keessa taa'u manichuma dukkanaati. Dura gaafiin baanaati ture balballis banaadha qilleensi hin gala.
Egaa dursi laa achi as ba'aniitti fudhatu nyaata sinirraa?
As ba'aniitu fudhatu mana hidhaa sana keessaa bulchiinsisaa adda addadha. Nu birannaa dhufanii daqiiqaa kudhan sanayyuu tokko tokkoo ni argina. Malee wal faana ba'anii nun dubbisanii ani dajaniin barbaada. Dajaniin na dubbisee deebi'ee deema. Baqqalanis hin dhufaa warra isaa dubbisee akkasitti deebi'a malee. Wal faana sunuun fidanii daqiiqaan jirtus daqiiqaauma kudhanii isumaanuu haa ta'u jenneetu jirra nuun.
Arra gaafa geessitan garuu nyaata fudhataniiru gadi ba'anii?
Hin fudhanne namumti gadi ba'een jiru garuu dallaa sana keessan deemnu nuni namtu kudhufe akkuma as jiran immoo nutaa himan ennaan baqqalatu gadi ba'ee nutti mee amma booddee waan barbaadannaa godhu mirga hidhamaan tokko argachaa jiru mirga sana dhabneerra. Kanumadha bakka kan isaan jedhanii laasii mana sirreessaa dhufee du'aa dubbisu. Nyaatas bishaanis homaa tokko hin furani.
Kanaaf hin dhufinaa siniin jedhani?
Nufinaa bukaattoo nu ergaa bukaattoo nu faayyatu jedhanii nuun gadi baanee bukaattoo waamnee bukaattoon immoo sa'aa booddee naa galu fiduu fididan.
Amma yaaddoon keessan guddaan maayini?
Mana isaanii jiru miti. Maaliif kana jettanii ani duraanuu arrabsaanii jiru ammas immoo waan isaan godhan hin beeknu. Gadi ba'anii nuni ilaalluun taanaan maal fidduu waan jedhu arrabsoo yeroo hundumaa waan isaan arrabsaniif egaa yaaddoon keenya isuma kana jechaadha.
Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Obbo Addisuu Bullaalaaf abukaatoo ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebii kennanii.
Sanada akka ragaatti isaan irratti dhiyaate. Isa kanarratti yaada kennaa nuun jedhaniiti. Sanada kanneen irratti immoo isaan wajjin mari'achuun dirqama waan ta'eef armaan duras waliin dubbannee akka har'aa kan akka immoo deebisnee isaan dubbisu isaan wajjin beeylama qabna turre maamiltoota keenya kanneen wajjin jechuudha. Beeylamaan isuma kana yaadachiisuu fi maatii isaaniitti himeen ture ani ganama. Maatiin illee yaa'u sa'aa booda akka isin dhuftanitti himnee jirra. Inumaayyuu isaan ni barbaanna jedhanii nuun jedhani. Rakkoon hin jiru duruu beeylama qabnaa dokumentii mana murtiitii koppii godhame sana fuudhee qofaa isaan bira dhaqasaa booda'een bu'uurma sanaanii iddoo sana dhalli ragaa fuula 1779 ta'a. Isa kanarratti mari'annee yaada qabnu kan seeraas kan biraas falmii qabnu irratti dhiyeessuuf ture. Warri iddoo abukaatoo fi maamiltoota itti wal qunnamsiisanii dhaqaniitu gaafatanii. Hin baanu mana keessa jiru sana keessa hin baanu jedhanii nuun jedhanii maali ganamaayyuu maatiitti wal arganiiti sa'aa booda akka nuti dhufnutti himnaan inumaayyuu isaan ni barbaanne jedhanii jiru akkamitti amma immoo hin baanu jedhanii jennaani nuti egaa hin baanu nuun jedhanii jennaan bulchiinsa bira deemneeti isuma kanatti himne bulchiinsinis hin baanu jedhaniiru nuti immoo dirqamaani fuunee isin bira hin geessinu. Yookaan immoo isin fuunee iddoo isaan jira san geessuuf seerri nayyamu homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii sa'a 8 fi naannoo daqiiqaa 20 akkasitti achi geenye hanga naannoo sa'a 10 ta'a furmaata dabneesuma deebinega manni murtii maal godhe anga guyyaa jahaatti isaan akka bifa viidiyootiin dhaddacharratti mul'achaa turan suni barreeffamanii afaanii hujiitti jijjiiramanii akka dhiyaatan ture gaafa jahaatti kan beellame jaha baatii torbaffaa kana kan darbe jechuudha. Gaafa sanatti innis kuni afaanii hujiitti hiikameen dhiyaanne nuti immoo beellama gaafa 20 qabame kaama jalmurtiin kennamuu fi sana dura garuu nuti akka sanadaa fi ragaa viidiyoo barreeffamatti jijjiirame kanarratti falmii qabnu yaada qabnu akka kenninu manni murtii beellamaan dura akka galchinu ture kan ajaje jechuudha.
Silaa har'a irratti hojjattu turtan jechuu?
Har'a irratti hojjannaa deebinees irratti hojjannaa balki waan ta'eef yeroo guyyaa hedduu barbaachisa fuulli isaa baay'eedha sananni isaa tokko tokkoon immoo isaa wajjin mari'achuuf baay'ee yeroo barbaada waan ta'eef yeroo amma hafu kunitti dhiphachuu danda'a kaa silaa har'a hanga tokko irraa fayyadamna turre.
Inni kunis immoo yeroo itti dhaa keessa turan ilma dheeressaa jechuu?
Dheeressuu danda'a.
Attam gootu gaama kana booda?
Ammas deebi'eenumaan gaafadhagaa kuni dirqama isaa wajjin mari'achuuni ittuma deebinee gaafanna.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Biyyaa galgala keessaa sa'a 2:46 ta'eeraa nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:46. Yeah. wellisa abbashu galanni kenya la fajurtut siada qabu ka dagge fata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti qopi sporti qopi sporti har akeset odu athletics kubami laf kanem bro fudate dia tera soran kuno
fayyisaa leellisaa kaleellee maratoonii niw yoork moo'eetiin akkum durii kaan moo'ee galee jennaan mallattoo mormii oromoo argisiis dorgommitan gama ameerikaatii dubartiin moote moolii hadliiti kaaf shaampiyoon liig dorgommii kilaboota afrikaati itti jiranii warri keessa galee warri walti qophaa'u jiru dorgommii fa kaap irratti kilaboota afuritti waltaafe cheelsii tottenham manchester siitii fi arsenaalitti waltaafe Jamaican athlete isi bekama Usain Bolt kajidi kanduba durgombe dabu hudem kan galate fachu koppi guddo tok stadium e kesa koppe sufi jabe baro tolan sora la ketu mata odu sportit ayalam tanit dabar kaf championship durgombe kalabot kubba mila africa walin tabatani egi jalqabani ganne shantami sadi kes jirani klabi shantami shani jalqabe kudani a jahat wal tafagare afriko dani tabatani enu tolin tabata bormasri ke satlabsan ethiopia ke saklabi qedus gorgis kes jir klabin durgombe tana mote confederation kubba mila africa fulabu wote durgombe kubba mila kalabot adunya barana united arab emirates ke satabatani tabatti durgombe tana gurran dala kudani haga sadia sashani barkum lamaf kudani torba tabatani kilabota gitokko durgombe tana kessa bahu jiran warmuwame kessa ba kessa tokko ba vitis wits klabi afrika kibati klabin tun barano muqofa durgombe tana kessa ba tatulle klabin masri taduri marro sadde championa kafta tunene klabi tana duwan gargari bat tabdura ratokko duwan wa ommo amtefi kessa ba tamale sala akum dansa tabatelle durgombe tana kessa ba te warri dibin durgombe tana kessa bay enugu ranger city klabi muamte kessa bati jechu klabi tunene ta nigeria klabi afrika kibba mamelodi sundowns leni klabi uganda kcca durgombe tana kessa mote bat FA Cup maqa wal durgombe kubba mila England Guernsey fi Welsh kessat guddo be kamt egi jal qabani mantan ganna dibito ko soddomi jaha kessi jiran durgombe barana tana klabot dibito torba soddomi jaha jal qabe agammat marro shantami sadi tabatani goli dibba furi fi torba tami saddeti tigale durgombe tana mantan klabota afurit waltafe Chelsea Tottenham Arsenal fi Manchester City kumkanan Chelsea fi Tottenham ebledi damilama jumhe jirhan kesa jito kondu batabatani achimmo Arsenal fi Man City ni Manchester City yechu waratti waltmare klabi durgommitan mote durgombe walda kubba mila Europa qopes UEFA klabota Europa kesa toldurum gecho klabota kan bakbote tin durgomte fayyisaa leellisaa kaleelle maratonii America ta New York City marathon jedan maratonii tana mo'e fayyisa maratonin tunene kilometra diddami tokkoti saati tokko fi tekika duwa fi sekendi afuritti mo'e akum duri itti jirukane amman tanalle mo'e galee jennaane mallattoo mormii oromo agarsiise maratonin tunene badaas guddaa qabdi miliyoon walakka kom dhibbi hedduu qabdi jechu badaas qabdi jechu fayyisaan akkan jedhu
and it looks like Fayisa Lalisa is going to win the NYC half as they cross the finish line coming right down the home
marathon tuna kumamanta na le jere kilometer diddami tokkoti okana mo maratoni walaka jechu athletin america moli hadi la modrugo mitana marro sadi walon fan mote isilen kilometer diddami tokkota na maratoni walaka tan jechu deqiqa saati tokkof deqiqa saddeti fi second sagalit mote gamri bina mo Usain Bolt athletin jamaica ka figi chana dunya ratin fi gugu akkan qet niga jeran kan turbandi kan dubatti jidi kanduubatte durgommitan dhaabuuf deemu jira garjii torbaatiin duuba durgommitan dhaabuu jira biyyitiisi walitti baatee stadiyoomii biyyoolessaa keessatti durgommii badhaasu kan ammoo gammachuu guddoo qopheessuuf deemu jirti namni kunneen marroo hedduu shaampiyoona addunyaatii fi shaampiyoonaa fi olompikii addunyaallee hedduu mo'ee qophiin ispoortii irraa tanumaan suuraa haala keessa nagaan bulla.
kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Pireezidaant Doonaald Tiraampiif manneen murtii Yuunaayitid Isteets ajaja gura imalaa isaan dabarsan irratti wal falmaannaa jiran kanatti lammiiwwan Siiriyaa kanneen biyya isaanii irraa baqatan Yuunaayitid Isteets seenaa jiran. Maatiin Siiriyaa irraa dhufan tokko kan nuti waa'ee Ameerikaa yaadaa turreef kan nu mudate tokko miti jedhu Elizabeth Liitu gabaasee tujubee dhiyeessa.
Naayil Zaayinoo jireenya ilma isaa guutuu waliin hin jiraatinuu malee amma garuu ilma isaa araamiif waan hin danda'e mara gochuuf qopheedha jedha. Yeroo jalqabaaf innaan isa argu boo'aa ture. Haalli inni hamaan garuu gara kootti dhufuu innaan ni didu. Tarii kan inni ofirraa na ittiseef yeroo kana mara jireenya isaa keessaa dhabamuu koof jecha natti fakkaata jedhe. Kampanii boba'aa Iraaq keessaa tokkoof kan hojjetaa ture Zaayinoon jaallatee ilma isaatti addan baane. Inni faati warraa isaa miseensota hawaasa sabxiqqaalee musliima Ismaa'ilii jedhamu kan Siiriyaa keessaa tokko. ISIS irraan kan ka'e jireenyi isaanii Siiriyaa keessaa amansiisaa miti. Ganda kootti hedduu siqanii jiru. Yeroo kamiinuu ganda koo seenu jennee eegaa turre jedhe. Bara 2015 ennaa Yuunaayitid Isteetsiin daawwachuuf dhufte haati warraa Zaayinoo kuub afaafaat dahata siyaasaa gaafattee argatte. Zaayinoon san booda viizaa Yuunaayitid Isteets argachuuf gaafataa ture. Garuu sababa ajaja uggura imalaa Tiraamp Siiriyaa dabalatee biyyootii musliimaa torba irratti dabarsaniin kan ka'e yaaliin isaa duraa Yuunaayitid Isteets seenuuf jiru hin milkaa'in hafe.
It's very hard. I lost all my hope because I'm here alone with
Heddu cimaadha. Abdii kutadheen ture. Sababiin isaas ilma koo waliin qofaan asitti hafe. Abbaa warraan koo dhufe akka wal gargaaruun barbaada jette.
If you ask about my feeling, I will say like I was in dark box.
Waan natti dhaga'amu yoo na gaafatte kanan jedhu saanduqa dukkanaa kutaa dukkanaa keessa akka nama tureeti. Kan simarsee jiru martinu dukkanaa jedhe. Gargaarsa hiriyoota isaa Yuunaayitid Isteets keessaaf waajjira sanatara Kaamaalaa Haariisaniin Zaayinoon milkaa'uu danda'eera. Yeroo jalqabaaf aangawaa Immigireeshinii Yuunaayitid Isteets kan kutaa Boston keessaa waliin ennaa wal argu na ajaa'ibee jedhe.
The officer gave me my passport with the stamp and he told me go and start your life with and enjoy with your son.
Aangawaan sun paaspoortii kootti chaappaa kaa'ee naa kenne. Dhaqi jireenya kee jalqabi ilma kee waliin gammadii jiraadhu naan jedhe. Cimaa ta'uun koo akkanatti dhaga'amu godhe. Kun Ameerikaadha. Kun uummata Ameerikaati. Martinuun keenya cina kee dhaabbanna naan jedhe Zaayinoon. Kun waan hin eegamne ture. Sababiin isaas White House akka tuqetti biyyootii irra jireessa musliimarraa kanneen dhufanitti balballi isaa cufataa ture. Ajaji Tiraamp kan lammata irra deebi'uun xiinxalames Siiriyaa of keessaa qaba. Zaayinoon akka jedhetti amma hegeree maatii koofan yaada. Ilmi koos kan kaleessaarra har'anatti siqeera. Bormoo guyyaa haaraa carraadhaan guutee jechuudhaan gammachuutti dhaga'ame ibse.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Daayirektirri biiroo qorannaa federaalaa yookaan immoo FBI James Comey Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessaa harka galfachuudhaaf yaalii goote tarii wanni duula filannoo Tiraamp waliin qindeessame yoo jiraate illee dabalate akka dhaabbanni isaanii ciminaan qorataa jiru dubbatanii jiru. Manni maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets nama pireezidaant Doonaald Tiraamp mana murtii muummichaa biyyattiitiif kaadhiman Neil Gorsaach mirkaneessuudhaaf qorannaa geggeessuu marsaa isa duraa irra jalqabee jira. Abbaan murtii Antooniin Iskaaliyaa guraan dhala bara 2016 eega du'anii booda manni murtii muummichaa abboota murtii sagal silaa qabaachuun irra ture tokko hanqisuudhaan geggeessamaa ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qabnu kanuma gama keenyaan boor walitti deebina. Nagaan bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti. Thank you.